Ah, yeah. Oh, higo manyala tuwapenda kwenda maklabu kukenya. Ha, nala tuwaningiaga klabu natoka subuhi na mapema. Ha, nala tuwapenda kupewa. Ataka nishona nishunga kwa miforobo nuke kwa hewa. Ha, another homeboys productions. Yeah.
Keep calm.
Ah, come again. Oh. Higo manyala tuwapenda kwenda maklabu kukenya.
254 Throwback Special Volume 4 DJ Raj.
Nala tuwapenda kupewa. Ataka nishona nishunga kwa miforobo nuke kwa hewa. Another homeboys productions. Yeah. Wajo nishindo kusema chini ana
DJ Raj.
Wajo nishindo kusema chini ana
DJ Raj.
Kwa nini
DJ Raj.
Kiroro, niko kecho, niko majicho, niko keroro. Hakuna kutunona kwe klabu, sikuwa piangu na mtoto. Kwanza kwa konta kuna moja na nipiga usoro. Na mnyemele huku nikisita, sita. Gani angalia vibaya lakini minajua, yuwa nitaka. Mkwa wele ama minaona vitu zangu. Ndacha kwenda kwa mama pima choku kunywa langu. Wanukia poa kwani umejipaka nini? Na hope yo umejipaka uko jinish. Asubuhi kifika joy club isi toki. Bila wele mekukunda jonda nye ikoti. Ebu smama kwanza nikagwezo vitu. Nikiona zimesmama lazima jonda kutibu. Na zimesmama lakini kuze swali. Umeva chupinga picho hapo ndani. Nusiniongeshe kingoso jo. Kwani ni mlami? Leo nimebeba CD zangu. Sidani trust yangu haiko na bado weza sema nami. Sina trust na bado weza sema nami. Niko kesho, niko manjo, niko keroro. 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 Tumbo ya mamadha lakini musema kitu moja jo. Adrathe nge kwa nikeroro ilipo uko ndani ya tumbo. Na nisha wako uko ndani madha na piga makumbo. Leo nataka kuna kila mtu kwa klaba mewaka. Food by brand combine and lesbe chombaka. Tembe na magoti kako bea kuna raka. Haja maskizeni skizeni. Nampango ya jetu. Iko kuna ro, ikuna ro. Siku iku, sawa. Tuende yu na chupa mamoja miti ni dawa. Make sure trap wa magoti mefunga na kamba kaza. Bada kupewa jo kwa ready kuharwa. Na kawe ni manzi jo kwa ready kuharwa. Kwa hili kurushwa matimu, nisiko mezinara. Sime mati mekutewa kichuri ya uchana. Sitmezo ya kuingia basa, katu siku na asichana. Na natoka sikia pili, saa saba mchana.
Jam jama nasikia mchapika. Kwanza kwanza home jama mchapika. Goja kwanza kwanza funi ya kikwabi. Funi kwa
saa sita nimeingia home wife ajatuna ametulia. Nikatoa nguo zangu nikampandilia. Vile ana morale jo anajua leo lazima atalia. Nikampandilia kitu kwa keji nikasinzia. Ndio maana bibi zetu jo siku hizi wanazusha. Sababu ya kuwa kadeli jo ameshindwa kwa changamsha. Atuangalii masuala ya jamii lakini deli nda kwa keroro kwani lazima kuna pia kaya Nairobi. Na kafikiria na kutanganya kaulize Robert wa Robi. Niko keji, niko maji. Paka nauliza msoka ivasite shaje.
Na kalamu na spit kwa mic na inatoka tu vitamu. Ibasi ni story ya demu wangu Saki magazeti ziharibu game yangu Nimekana kadei kwangu kasuku Na mroga tuna mastyle zangu za fudu Na zilikuwa zina flow tu kama maji Jamaa kakuja kamsalimia ni aje
Ati Sasa baby umepotea Imekuwa siku mingi ujatokea
Sa hizo mina wisku angepotea Haka nisalimia na haka endelea
Usilete komple Kwanza kwa demu wangu manze I say usilete
Sasa mi sipendangi kukua na wivu Lakini pia heshima wanga muhimu Isitosha kamwamba namba ya simu Kasindwa kwani umse ni mwazimu Ati
Hey baby, give me your line Usipote sana nipigie sometime
Kompe ni kompejo safi Mtu aje jitetero safi Mi sina time ya kujamsa ngapi Uwivu uleta vita Kama supu awezi vita Kapla chali haja mwita Dema kona majama kasita Kafiga lakini kana kuita Hits na thighs uponga na zina speaker Zingine zina ponga kama speaker
Usilete kompe Kwanza kwa demo wangu manze I say usinilete Hiyo ni mali ya kumanze
Kweni mrembo pia ngependa kukujua Nipe mkono tafadhali tupo jenja Tuende nje tuende nchi ya mbali sana Malikawa ya mazishe zivi Tumetulia kwa bitu na chumwa na jua hivi Simu ziko ofa kuna mtu anajusumbua Oteni jokes cha hapa raku ruka Fana shopping tuanguzo vyatu saa Izo nguo pia hapo saa Dina nsambidu siku maisha atamu Bade masasama tunengia klabu Kwa makali yote unataka VIP DJ na cheza ngumi yote unataka Hadija tafadhali shina mimi lele Uwe wangu nwe wako tushiki genge
Hadija ni subiri niwe wako Nikupi mahafa ya natie Tuwe mile
Atie niko club Atie niko club Atie niko club Atie 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 niko club 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 club
Jena ya ndani
Abambika abambika na ingo manoma Jena
ya ndani
The house is warm and it's getting hotter. My selector is here to suit your heart desire and set your soul on fire.
At the Enigo Club, at the Enigo Club,
my God,
at the Enigo Club, at the Enigo Club, at the Enigo Club, 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 Club,
Lavish, Jenna and Dan.
Abambika, abambika na ingo manoma Noma
Jenna and Danny
This is the remix
Jenna and Danny
Nimeka bila tabu na jamaa na kati ya demu wangu kwa sababu Napenda ngama silver badala ya dhahabu Ubaye mi wanga na jam kama warabu Lakini mi utoa stress na kalamu Na spit kwa mic na inatoka tu vitamu Hii basi ni story ya demu wangu Saki magazeti ziharibu game yangu Nimeka na kademu kangu kasuku Na mroga tuna mastyle zangu za fuku Na zilikuwa zina flow tu kama maji Jamaa kakuja kamsalimia ni aje Ati
Sasa baby umepotea imekuwa siku mingi ujatokea
Sa hizo mina with two angepotea Haka nisalimia na haka endelea
Usilete kompe Kwanza kwa demu wangu manze I said usinilete Hiyo ni mali yangu manze hey. Usilete kompe Kwanza kwa demu wangu manze I said usinilete Hiyo ni mali yangu manze hey.
Sasa misi pindangi kukua na wivu Lakini pia heshima wanga muhimu Isitosha kamwamba namba ya simu Kasindwa kwani umse ni mwazimu Ati
Hey baby, give me your line Usipote sana nipigie sometime
Kompe ni kompejo safi Mtu aje jitetero safi Misi na time ya kujamsa ngapi Uwivu uleta vita Kama supu awezi pita Kapla chali haja mwita Dema ona majama kasita Kafiga lakini kana kuita Hips na thighs uponga na zina stika Zingine zina ponga kama speaker
Usilete kompe Kwanza demu wangu manze I say usinilete Hiyo ni mali yangu manze hey, Usilete kompe Kwanza kwa demu wangu manze I say usinilete Hiyo ni mali yangu manze
sasa sinikabaki na dema. Sa hizo tamaa sharusha game up. Ni vile mtu ucheza na brain yako. Kamuambia wazi tamaa na claim bako. Mini kalenga, tamaa kaenda. Lakini ni obvious ya nampenda. Na keep it real na thani muna ni feel. Ni ngumu kupata dem kwa club na ame chill. Siwezi funga mtu ka police. Niki kurilisi na kompia two piece. Kompe ni kompe cho safi. Mtu aje jitetero safi. Lakini kwanza nipe na fasi. Nipate story yangu kiasi. Mimi spendi kwanza weekendi. Mtu rafiki lakini ya na pretendi. Watu wanaona ni kama wataliona. Lakini nimekupima na pia nimekusoma. Sikia ngoma kompe ni noma. Jamaa mealika demu wako nyama choma.
Silete kwanza kwa kwa
I said usinilete. Hiyo ni mali yangu manze.
Taking it back in the day. Here's some old school.
I said, usinilete, hiyo ni mali yangu manze. Usinilete kompe, kwanza kwa demu wangu manze. Na iste, usinilete,
hiyo ni mali yangu manze.
Usinilete kompe, kwanza
kwa demu wangu manze.
Na magia na chalia na kuja eti kunikatia. Mimi basi nimeflo badala ya kumringia. Akasema kero ro bila stress bila tabu. Wenyewe huyu jamani leta tu tamu. Hii basi ni story ya game yangu. Ukaja basi shori kuwa ribu name yangu. Manzi small bila chest bila digida. Hata mkito wameshinda kwa katika. Kitu gani hiki kinaanza kusushia. Sawa ni chalia kwa lakini jana nikatia. Nakushana umesimama nile keti. Chota ni kuweke kwa kipeti. Saito na wish tu ningepotea. Unaniuliza na ninaendelea.
Nimeleta kompe kwanza kwa chali yako manze. I said usinilete. Yes ni mali yako roke. Nimeleta kompe kwanza kwa chali yako manze. I said usinilete. Yes ni mali yako roke.
Sasa shore na juwa unawivu. Lakini mbuta fake hula jivu. Kulewa hiko ni aibu. Kwanza sare hiyo hui. Unijambi umechali yako space. Umechifa vijinga. Hata zioni any ring on your finger. Kompe ni kompe Josafi. Wacha chali ya jitetero safi. Nisi na time ya kuwe sangafi. Uibu huleta vita. Kama chali amechipa dem hapiti. Kila huwitwa jama ana mabenga sita. Kadinga kake kana maspina. Tejena ride mashoto wa shafika. Kuzing plani hizo speaker. Sharusha gema. Chali yako wacheka na brain yako. Na kuambia wazi na unga claim fako. Zoku pali vita ni kali. Katika hii game si akili ni mali. Ana keep it real na thani unamfeel. Siningumu kupata chali kwa club na ame chill. Uwezi fuga chali na nifisi. Unafound release umambie two piece. Kompe ni kompe Josafi. Manzi wacha njite de rosa. So sure nisha kueleza. Usha slide na umeteleza. Mimi kwanza napenda weekend. Nakutana na machali wengi wana pretend. Mwona unaona ni kama umemsoma. Lakini ujampi mashore kutakiona. Katika ngoma kompe ni noma. Tajishi chali yako kama nyama choma.
Nimeleta kompe kwanza kwa chali yako manze. I said usinilete. Yes ni mali yako roke.
Love. kwako mini medata mwingine misioni wala stamani yeah mina penda unafisokea karibu yangu mami na kunipa busu yeah ndio maana nakufuata fuata kila unapokwenda kama leo yeah ndio maana nakufuata fuata kila unapokwenda aha kama nyota wewe wanga mikwangu we malaika namba mocha yeah baby usiwe na hofu wala usiogope usione haya we kama nyota wewe wanga mikwangu we malaika namba mocha yeah baby usiwe na hofu baby wako ni medata data 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 baby wako ni medata data 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 baby wako ni medata data data wako ni medata data baby, you know say that me like the way my girl can walk it up, back it up again to the rhythm and turn it up. Tough for them a fly, but you are the one me want. Because your heart, everybody can see. You got the new style, you got the new look. Curvy waistline and you pretty like a rose. You not feel worry, girl. I take you to the top, straight to the top. The top you will see. Fuck on me, da 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 Data, baby. Data, baby. Ni kweli kwako mini medata mwingine misioni wala stamani yeah mina penda unafisokea karibu yangu mami na kunipa busu yeah niyo mana na kufata fata kila unapokwenda kama kivuli yeah niyo mana na kufata fata kila unapokwenda aha kama nyota wewe wanga mikwangu we malaika namba moja yeah baby usiwe na hofu wala usiogope usione haya we kama nyota wewe wanga mikwangu we malaika namba moja yeah baby usiwe na hofu baby mikwangu ni medata data 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 baby mikwangu ni medata data 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 baby mikwangu ni medata data data mikwangu ni medata data
I wish I could give you everything, everything you're dreaming for. But I ain't got enough money to spend. Brighter days are yet to come. Stick around and you will see. I wake up every day to the birds and the breeze, wishing your head enough full of money, and wish you would knock on my door. I wish you would take your time to see the lover and friend you have in me. I will always be there when it hurts. I'll wipe your tears and make you smile, hold your hands walking down the aisle.
I'm searching for all my life.
Every day is a brand new day. Every time that I see your face, you're my everything and anything that I would ever need in this world. I'm so glad that you came my way. I'm loving every minute we spend, babe. You're the reason to everything that I am today. I love the way you come around and touch me. The feeling that you give me drive me crazy. I love the way you look and call me baby. Girl, you mash up my world. I love the way you come around and touch me. The feeling that you give me drive me crazy. I love the way you look and call me baby. Girl, you mash up my world. You're my queen. I never, ever, ever, never let you go. Everything I need, yeah. You make my days bright, brighter than the sun and the moon. You're all that I live for. You make my heart jump, you're the reason why it pumps. Girl, like I'm front, you're the one that I want. I can't go a day without my babe.
You're my I'ma be a provider, protector, my girl. Now that I need you, and you need me, baby, let's treasure this love that we have.
King of the jungle, long shine, fresh day.
You know them fire, break it. You know we fire, break it. You know we fire, break it. Fire, fire. You know we fire,
fire, baby.
Yes, man, we fire. You know we fire,
lady.
You know we fire. Fire, fire, fire.
Everybody just push up your head. Hey ho, hey ho. See, girl, from the block, put you wind up your ears. Hey ho.
In a place, good girl, step up, no man can test. A who that one fitness? Oh. East African bashman, the best. Look how we spread from fire upon the place. Flash up on the lighter, rooms we are blessed. It no matter wearing trousers or dress. Party is a party, so we blaze up the place. Party is a party, so we blaze up the place. Goodbye, won't you come with me? Light, and that is like a magic.
This is the East African reggae bashment crew. Hey-oh, hey-oh.
you. Cause when I get so close to you, my girl, I feel so nice. Sometimes I feel so nice when I get close to you.
Necessary noise, people, East African reggae bastard.
The ladies and gentlemen, this is the one who come and come and come.
Live it to the walls, take it by force. Bad man, now we dangerous. Live it to the walls, and we take it by force. Bad man,
okay.
So, you want to let the sleeping dogs lie. Not to say fight, how we living our fight. Get yourself some love, and we can be tough. Bad man, now we rise. Anyway,
the people MCs, we clear up skins, but the police, you know my steez. Me and speech, two from the stock that make you bleed. Bleed, make you ask not to be into this. But my company set for you to have to be with this. Indian girl on the hook is up for you to kill this. Look at my stuffies, any hook can do without this. And tell me if you do, then you're going down, down, down. The big boots, you're going down.
Tumefika, wanajipa, tuko freshi. Bila kuliza, tunawapa tu, wanakatika tu. Tunawapa tu, wanakatika tu. Tumefika, wanajipa, tuko freshi. Bila kuliza, tunawapa tu, wanakatika tu. Tunawapa tu, wanakatika tu.
Mambio, mambio, zatila wana hitu. Muka kulu muka siku, pangala ya ye. Aku mabanzo fika kika kima kina mbuseka hii. Manda mani mando mandu ya chikiti. Yantikidi, 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 yantikidi.
Young Bobas camping a studio, studio. Young Bobas camping a studio, studio. Ooh, ooh, Antoneco flow. So, life and bad, homa. Ooh, ooh, Antoneco flow. So, life and bad. Dancing, lady, kataki uno. Sasa, trend to kitezang. Oh, my baby, kataki uno. Sasa, trend to kitezang. Oh, my
boy. Nime try kumanga chevra kilo 50, that's in only. Nigeishi dani a zim for 2 years of kisi shoni. Hawoni, ni BMC for microphone. Never got to I had it 6 in the morning. To hini legacy, I need you and a jealousy. Soon as I'm in the club, I should be a new embassy. The hammer soon you are keep on ray. When you pay hugs, when kisses, you should keep an arm on hungry. You know your blue skins have done gray. Manake Ibrahim Manuel is taking over this year, yeah. Now your blue skins have done gray. Manake Batman can be taking over this year, yeah.
Tumefika, wanajipa, tuko freshi. Bila kuliza, tunawapa tu, wanakatika tu. Tunawapa tu, wanakatika tu. Tumefika, wanajipa, tuko fresh. Bila kuliza, tunawapa tu, wanakatika tu. Tunawapa tu, wanakatika tu.
Nipe hiyo cordless, akika small pass. Mad love and respect to the entire universe. Has called like the refugee camp, police are brass. Reminiscing in every stupid chicken bar. I flow now, juicing Cali like the cash down in dark. No MC can measure to my ear skills. That blow up your head like a thousand top of deals. Bad man come, yes, yes we're real. Yes we're real.
It's DJ Rod. 254 Throwback Special Volume 4.
Tumefika, pika, pika, tumefika. Wanajipa, tuko freshi. Bila kuliza, tunawapa tu. Wanakatika tu, tunawapa tu. Wanakatika tu. Tumefika, wanajipa, tuko freshi. Bila kuliza, tunawapa tu. Wanakatika tu, tunawapa tu. Wanakatika tu.
Okay. Now I said to my talker, give the ride.
Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give
the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride.
Give the ride. Give the
ride. Give the ride.
Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give
the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride.
Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give
the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give
the ride. Give
the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the ride. Give the
see me, she just say, mama.
Oh, my.
The girls, them no happy.
So happy.
The man, them no happy.
Too happy.
Come out if you're deadly.
So deadly.
So let me love.
Right.
The girls, them no happy.
So happy.
The man, them no happy.
Too happy.
Come out if you're deadly.
So deadly.
So let me love.
Right.
I see something going wrong in our world. People take some things to it, some special ball. And I lost love gone, and gone forever gone. And we live in this privacy, high, nothing at all. Now when it needs to suffer, respect our shows. Lord, I look at man, a man, I me all free. The best of we not show this, I feel so sad. Well then, you see, okay.
Come together, we can do this together. Take your time, we staying here forever. One of Mr. Lenny,
Mr. Googs,
Mr. Banton. Maybe now my best, they pull a chili together, right? Come together, we can do this together. Take your time, we staying here forever. One of Mr. Lenny,
Mr. Googs,
Mr. Banton. Maybe now my best, they pull a chili together, right?
Hey, who's got the biggest appetite for Kenyan ladies? When they move at all, watch each other wearing tighties. When they move at short, silky scots with no high heels. Ni Mr. Cook Center, never mind this. Stupid but them sisters still asking, can you ride this? What you thinking, boys? Cooks are for this.
That's a lie.
I'm a simple crazy guy, joke a cool legged to ride. But if I had a dog, then get one red by fries. I'll see you, Mr. Sly.
Yeah, you're not lying.
For real, have a Kenyan says, story one got here. Shika shika, my Caribbean MC's Jenga CV. Believe me, it's just hard to be on TV. Another radio station. Don't wanna play my CD. Excuse me, Mr. John. You really don't have to pay me. Just ever so let it. Now I say to my joker, give the ride.
Give the ride.
As I'm cuckoo for rooms, I need a dry high.
To get fry, what them sis come my guy, fuck a rock pie.
It was me, she just said my mind.
Now I say to my joker, give the ride.
Give the ride.
As I'm cuckoo for rooms, I need a dry high.
To get fry, what them sis come my guy, fuck a rock pie.
It was me, she just said my mind.
Check a little boy back in a Monday. Check a little boy back in a Tuesday. No, you was a Latin. No, you was a Latin. No, you was a Latin. You must be, yeah. Okay, I'm Kong Cooks and I come for me in a call. I'm healing, that's why I flash MCs land at you. Get it right, you and raw. That's why the flag pan is so busy on the floor.
Where we be safe. Let me see your hands up, baby. I need remix hour.
Now I say to my joker, give the ride.
Give the ride.
As I'm cuckoo for rooms, I need a dry high.
Took it fry, what them sis come, my guy, fuck a rock ride.
It was me, she just said my mind.
Now I say to my joker, give the ride.
Give the ride.
As I'm cuckoo for rooms, I need a dry high.
Took it fry, what them sis come, my guy, fuck a rock ride.
Pain,
I know, Mr. Feel it. Sing along.
Come on,
Bibi na kupenda anza leo
what your mama gave to you.
I will never let you down.
Sauti kutoka Kenya mpaka Saudi Arabia, majabu ya Musa Firauni. Huyu kijana nafanya vipusa wa towni, wavue mashati mapanti ni kama wauni. Wenda wazimu na saa, skiza hii story vizuri jamaa. Rap naifanyia chapa, na mafanzu wanao nipenda jamaa. Sato ukini chukia siwezi jali ya saa. Kawe ni MC, stick to the
wax unafaa kuweza kutumia hip hop na other tracks sinachukia badhi juu anatawala industry na we bado uko chini kabla jina yako igrow jipe miaka kanane kalasman kutukane ndo ujulikane hip hop ni culture ya labu usisahau pole kukwambia sikuchuki na kudharau
tuendelee ama tusiendelee tuendelee ama tusiendelee tuendelee ama tusiendelee tuendelee ama tusiendelee.
Nasikia kuna MCs flani wametutusi ati lyrics zetu manze ni za upuzi. Na heri sisi hao wamejana virusi kumangana kila mahali kama mambusi. Na ninge kimia ninge nyamaza singe chali nivenye rap joni lianza uchangani ukalimani ukaliani uhaligani MC lango la kuroga ni kupacha mali matamshi ya changanya kama lugha ya Punjabi kukubali wana wanati hata na mababi we wacha kujidu mze hatari kusema na mimi nasema lakini tuni safari
tuendele ama tusiende. Tuendelee ama tusiendelee. 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 Tuendelee ama tusiendelee.
Niaje bro. Niaje sister. Tunawacheki. We got bad, bad love for you. Niaje bro.
Kini na mistari Swahili chahili mkono wa kushoto ni Mike Mbota na bangili tema na mimi kau na rhymes kami ambili kasikyo risasi kwa shingo macho na akili lakini kabla ni jaze na fasi ya pili lazima ni rudishe matusi za hama kafiri barabara na gari na watamki wa chakari kazi ni usafiri nasima MC machachari kabla single yako ipite yangu kwa chati geuza jina geuza flow geuza trouser na shati na bado kitoboa kuniguza ni bahati na roga na kihindi tena kiguzarati yeah saga blow ziki zao ziki kutema na mimi lazima utupe mbao uleja mamli the rao sana speak up bunduki chiki plow chiki chiki plow plow
akuteki na wazi
DJ Raj
mafan kwetu wamesema ndio au sio au sio
tuendele ama tusiendele tuendele ama tusiendele tuendele ama tusiendele tuendele ama tusiendele
niaje bro niaje sister. Niaje bro, niaje sister, tunawachaki. We got mad, mad love for y'all. Niaje bro, niaje sister, tunawachaki. We got mad, mad love for y'all. Niaje bro, niaje sister, tunawachaki. We got mad, mad love for y'all.
Moja tumalize kitu ni nome mitufunga mkono kapi haini saidi nini ya kusaidi wewe na kibisha nyuma bala usunge mele mista kipese ako ya uwizi nitabaki na yangu nilipata fiti hakuna mtu aliumia hakuna mtu alishiko hakuna mtu aliosho hakuna mtu alirushwa.
Rise up my brother, rise up my sister, tumeishukishe tumeikomeshe tuizuie.
Wakidia wako chuo chudelisha na hongo na mtuwi bila elimu nikaa netwa bila simu madhare bila wazimu shule bila mwalimu nimengo jaidi nimenda huku na huku bado mkubwa anadai toweko kumi mwenye usikuma wiki na ugali sikuma wiki huku ya neiba sibi tumalizo ufisade.
Mama,
mama,
mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama,
kama bado una haso usina moyo
Melody, mamba, priority is to burn down corruption, not totally.
Utapata nji inarudi nyuma.
Utapata uchumi unazorota. Fight it all, tragic, build the economy. Shot it all, Charlie, stand the other.
Menifuria, shida shikwa ningodha wanatunza kulia Shida nini ukinona na manzi na chenjia Shida nini, shida ni Kachini no nini, ngoma lazima niendele kutoa Mini no nini, shos shikwa ningodha wanatoa Mini no nini, lazima mkuna mkulia vakoa Mini nifichia osuji, mini no nini Kachibu squeeze nini Au ni vile mwaga nimechacha nini Ukiambuka kufanyo, ukiona beste zako na mkulia vako Mbuna nifichia, tujue nilakura kwako Kusikilia ibu squeeze nini Au ni vile mwaga nimechacha Nini, ukiambua juu yangu unaamini ukiambua vile kanju yangu na kwa akili kurekod vitu ka studio na fakuacha beste zako na nyingi unawakacha sababu juzi chongwa dhani nimekuwasha na kukambili nimeshika nane umewaka wala mashingo anambia vile ulikuwa unanitaka kumbe ulikuwa unanyemelea masikio ni poa sikufunga macho kakuona kwa kioo ukaenda kuniuma mimi huyo mbio
moyoni mwangu mimi nateseka Moyoni mwangu mimi nateseka Umbo lako lilo zuri laniumiza Umbo lako lilo zuri laniumiza
Moyoni mwangu mimi wanimaliza na kila kitu chako Naumia, naumia, naumia na penzi lako Moyoni mwangu mimi wanimaliza na kila kitu chako Naumia, naumia, naumia na penzi lako
Mbona jo mnatumiza bana? Tunaumia kila siku jo. Tuoneni huruma. Nikikuja home nasikia jo njaa, nipikie chai. Wacha kuleta story mingi. Atio, sijui atio. Relax jo. Wacha maneno mingi. Shida ni nini? Shida ya nini? Mimi nani? Mimi nani?
Moyoni mwangu mimi nateseka. Moyoni mwangu mimi nateseka. Umbo lako lilo zuri laniumiza. Umbo lako lilo zuri laniumiza. Moyoni mwangu mimi wanimaliza
na kitachika. Kilo kuja kuwa chika. Halo, mpapi wa dada.
J. Raj.
Yes, yes, yes.
Take me back in the day. Here's some old school.